50 Studio.
Haleluya Yesu, tumekuja kukupa sifa na utukufu Bwana.
Tunakushukuru, tunakutukuza, Bwana wa mabwana, pokea sifa.
Oh, tunakushukuru.